baby. Nguo shingo mguo ro kama niko peponi. Staki bingo ni pesho nirudisho totoni. Oh baby boo nipe zaidi, nifanye wa moto kwenye baridi. Nipandishe juu tena kibidi, wakalale watoto tukajigiji. Kama penzi mvinyo basi mini shalewa tila lila. Yani sioni sisiki nishapoteza dira. Kama moshi na sigara, yani nyimbe kwa kipara. Basi kama somaki ni sangara, kunda deriva daradala. Basi funga mkana.
Sense, I sense, sense, I sense, sense, I sense, 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 I sense, sense, I sense, 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 I sense, sense, I sense, sense, I sense.
Too much money.
Vino kwa chini kiteremshe. Makusudi kiteremshe. Yamepanda magingu niteremshe. Oh baby niteremshe.
Songo mbingo zake sifa. Yani samaki kakunjwa kakunjika. Makusudi zake picha. Ana vimacho vidogo kaumbika.
Mekwake zima moto.
Moto.
Asije susa nkambuli ya kimoko.
Moko.
Yake maringo ni konyo.
Oh konyo.
Yake vikubwa kenda kifidogo.
Kama moshi na sigara, yani nyimbe kwa kipara. Basi kama samaki na sangara, kunda deriva daradala. Basi funga mkana.
Sensei, a sensei, mensei. Sensei, a se, sensei, mensei. A sensei, mensei. Sensei, a se, sensei, mensei. A sensei, mensei. Sensei, a se, sensei, mensei. A sensei, mensei. Sensei, a se.
Baby, ukinipa nazizima.
I'm sharp, oh, oh, ayo, ayo.
Paniki china china.
I'm sharp, oh, oh, ayo, ayo. I'm sharp, oh, oh.
Baby, wasigina.
I'm sharp, oh, oh, ayo, ayo. I'm sharp, oh, oh.
Vishakuna kubimichina.
I'm sharp, oh, oh, ayo,